LGSwagmusic.com. It's your boy, Love Beach Panta again. Tasha baby,
DJ now be on the beat. OG Sound Entertainment.
Uone kachemushe na masako bakukumba pepe. Uone kachemushe, baby. Uone kachemushe na ngawe sufu na pesa wa chikondi. Uone kachemushe, single lady. Baby chili munga magnet aliwase anga pite chimu donsai nanga waisi ufuna peza wachikondi nanga waisi ufuna peza ukonde. You are so so nice my baby girl, you are so pretty and of the good girl. Uone kachemushe na masako bakukumbwa baby. Uone kachemushe, baby. Uone kachemushe nanga waisi ufuna peza wachikondi. Uone kachemushe, so pretty and for the good care. Uwa mila kunkala chepa nyumbai we. Uwa mila nkala mkazi wapa nyumbai. Nangani chani chamene chivutai. My baby, nangani chani chamene chivutai. Baby, baby, chinjako kamusango. Chinjako vuchita baby. Atiwe mukazi wa mushe. Ufini kapa nyumba na vana. Makolo vachitikela weiwe. Kachemushe na masako bakukumbwa baby. Uone kachemushe, baby. Uone kachemushe na ngawe sufu na pesa wa chikondi. Uone kachemushe, single lady.
DJ now be on the beat. OG
Uone kachemushe na masako bakukumbwa baby. Uone kachemushe,
DJ now be on the beat.
Uone kachemushe na ngawe sufu na pesa wachikondi. Uone kachemushe.